kwenye zone, I swear I feel this moment. Lufa kwenye beat, yeah you know he's a coldest. Got a grind all day, yeah we keep recording. Kuna kupumzika paka siku we tore. Life is not boring, kutona tuna worry. Starting a lifestyle, so najua we be smoking. And we be grinding all day, yeah that's important. Fly motherfuckers, got my feet too important. We will never hold back, maybe you should know that. Man's a kamutani bila hata nguvya sold that. Bag full of money, kitu mbacho nachokiona. Sone tunakesha, tunapiga tu mango man. Me my nigga Lufa kwenye mziki, we go way way back. Talking down on his side, no we don't play that. Keep it real, ndo mana nona watu nawa every track. That's a fact, na pia natujua we don't kiss ass. In fact, we made a class ila watu they sleep on air. Waliona kama tabuma ila bado we kill his rap. So fi, hata kibana mwanangu, we go back to back. No cap, every time I kiss beat, ujue ni rap. That's why we do magic, kila tukipiga track huh? Najua ngekewe la si, nachana maki. Yeah, me and for real utasema tumetoka space. Na nika kupika dark in your face, na wapa stress. Kwanza music tunajua, so awezi kutusumbua. Si atufanyi kiki, wenye mnajua tumeuchubua. Yeah, nyimbo zina chika zenyewe tunosumbua. Tukiwa studio na mwanangu nakichafua huh? Nipo kwenye zone, I swear I feel this moment. Rufa kwenye beat, yeah you know he's a coldest. Got a grind all day, yeah we keep recording. Kuna kupumzika paka siku we tore. Life is not boring, kutona tuna worry. Starting a lifestyle, so najua we be smoking. And we be grinding all day, yeah that's important. Fly motherfuckers, got my feet too important huh? Never been promoted, always been devoted. Kuzingatia kabisa, our minds it go open. Kitu nambizana kila siku tusichoke. Tuamini po siku kila kitu itakuwa okay. Piga tu mapini geto stoke, iko loaded. Tona si machizi dele, see we put it working. Kula ganja kari paka nanza di kuchoking. Najwa sino kari sa kwa nino si tu roge. Praise to the Allah, we don't have to worry about nada. Singe kwa juhudi na dua nge kuwa msala. Shouti ni moja nlopewa tujue kukaza. Na hii chemistry ni kubwa me my brother. Domanda na shangaza, usiku na polala unatuwaza. Wawezi kushindana kwa msiki tutoacha kaza. Tagini nalo ila hata likunlemaza. Neza posti linko bio bilata ya kutangaza. Cause we own it, watu wanna come in. Rufa kwenye beat, yeah you know he's a coldest. Got a grind all day, yeah we keep recording. Kuna kupumzika paka siku we tore. Life is not boring, kutona tuna worry. Starting a lifestyle, so najua we be smoking. And we be grinding all day, yeah that's important. Fly motherfuckers, got my feet too important.